umyalelo omuhle kanye nomubi ngiyakubingelela isikhathi siqopha ukuthi sekuyihora elisicefe kakhulu nazi izindaba zezwe nezifundelwa yimi emsakazweni wenu eniwuthanda kakhulu inkukhu stereo okumsakazi osakaza ngaphandle kwesonto likababa untshebe iholy gun amaphoyisa asekatleyo ngasebambe izingulube ezinamadimoni eziyishumi ngazemfuleni inatal sprate lezi zingulube ezanyamalala eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ezedlule kwakucatshangwa ukuthi zangena olwandle kanti zazingene kulo mfula lezi zingulube ezingangenkomo zivalelwe endaweni eyimfihlo zizoqonyiswa ngamabhomu ngomsombuluko ozayo indoda engumputshuzeni mdluli yasencome enamakhwapha anuka kabi isiqashwe yinkampani yenza imithi yokubulala izinambuzane phela mlaleli kubikwa ukuthi umputshuzeni ubethi uma efika esigodini sangakubo kungabonakali phela nampukane kanye nomyane kubulawa yiphunga lamakhwapha akhe le ndoda izokhokhelwa imali ngu-100,000 ngenyanga ukuze kuthathwe iphunga layo lifakwe emathinini bese lithengiselwa izitolo ezinkulu kanti futhi inkampani engakadalulwa isayinde isivumelwano nalomlisa isivumelwano sika-R750 million wamarandi sokuthi kube iyokuphela esebenzisa iphunga lamakhwapha kamdluli mlaleli kwesinye isikhathi amaphunga amabi ayakhokhela ososayensi basenyuvesi yasenquthu sebethole inhlanzi engumqwayizi phecelezi prostitute fish lolu hlobo lwenhlanzi lwabelana ngocansi nanoma yisiphi isilwana esihlala emanzini inqobo nje uma sizoyilethela ukudla ngokusho kukaprofesa mklinywa ngobese wasenyuvesi yasenquthu yena nethimba lakhe baqala ukwenza ucwaningo ngemva kokutholakala kwezinhlanzi ezinemisila yezingwenya ezinye zibe namakhanda izimvubu le nhlanzi uyibona ngisho ibhekile nje ukuthi inesimilo esincolileyo ziya ngokwanda izinkinga zamagundwane ahlasele Alexandra kanye nasempumalanga randi esigamekweni sakamumva njena emzini wasekatlehong la magundwane adle umbhede obekulele kuwo umnumzane Drako Mkhaliphi uthe uma ephaphame umnumzane lona wazithola eselele phezu kwezipilingi zikamatrasi ngokucasuka umkhaliphi uhoshe umkhonto wazama ukugwaza la magundwane kodwa amagundwane ethe ejika ahlasela yena umkhonto wawa uphume ekameleni wadla phansi kubikwa ukuthi la magundwane amjahe njalo azajika ngasebhulohweni elehlukanisa ikahlehong kanye nefosilorasi umnumzane lona usecele usizo lwamaphoyisa ukuthi amphelezele ngoba useyasaba ukubuyela ekhaya isaba la magundwane kanti udokotela Dick Beachington ongunsumpa wesibhedlela sasemabathu uthe kuzokwenziwa uhlinzo lwenhliziyo lokuqala kwesifazane ozokhishwa amagqubu enhliziyweni lo mama ongadalulwanga ubelokhu ehlushwa yisifo senhliziyo esingejwayelekile lapho inhliziyo yakhe ibike ime ihora ingashayi kuze kucatshangwe ukuthi ufile ukuthi lapho sebemsemakhazeni inhliziyo iphinde ishaye futhi kuthe mabemusa ku-X-ray kwatholakala ukuthi uno-65.5 milligrams wamagqubu okuyisilinganiso esikhulu samagqubu akatholakala enhliziyweni yomuntu lo mama uzohlinzwa namhlanje ebusuku ngokota to 12:30 umnyango kazwelonke wezokuphepha usugunyaze ukuthi kusetshenziswe impama kamapensela ukulwa nobugebengu kwazulu natal empumalanga Gauteng kanye nase-western cape town kanti kubikwa nokuthi impama kamapensela ingasiza nokufundisa amahlongandlebe abomvu akuthi abe nenhlonipho ephalamende mlaleli ziyaguqa izindaba ezemidlalo nizozithola mase kufuna mina ngoba ngiyabona ukuthi ningaze ningijwayele kabi